shutu kirangiriza kugace bikubyiye iki aho gwaruka rutanga isiguro kumyibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti kananira abagabo ntiyimye bikubyiye iki
no gutegera iryo umuntu akubariye karishira mu gutwi urifata nkankama
bikubyiye iki
ababa yakutiyemye ni mu gihe babona yuko bitumvikanye neza bidashoboka
bikubyiye iki
nk'umuntu ashobora gushwana akaja nko mu rubanza bakamuhanura bakiri hasi akanga kubyumva bamara kuduga hejuru bakamukorera nk'ico batari kumukorera bakiri hasi akanga kumvira impanuro zabo bwa mbere
arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi umuntu atifuza nshimiye Ala Eve Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi nkasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kwandikire kuri Burundi voa@gmail.com canke kuri 76 20 37 90 90 canke kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri mikro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro naho ubutaha
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isaa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isa
Mukiganiro cy'umuziki cyo mu gitondo twaganiye n'umuririmbyi Focus Fashaho agiye gusohora muri iki gihe cyici album yiwe inyuma yuko hari haheze imyaka 20 ata album shasha asohoye watubwira muri make ivyerekeye iyo album uri kurategura
urakoze cyane kumpakanya ko kuvugisha abantu babumva Ndagirango nabasuhuze kubera ko ntabwo twaheruka ndaga kubera ko nigeze gukora aho ngaho akanya gatoya pa imyaka itari mikeya iyo album rero ubundi ntabwo nteganya kuyisohora muri noki ariko natangiye gukora indirimbo zizayijyaho icyo nashoboye gusohora ubu ngubu niyo ndirimbo yitwa Ndiho Ntariho
Iyo ndirimbo niko kwayihaye iryo zina
nayise ko kubera ko ndirimbamo ibintu biba ku bantu biba ku buzima biba mu buzima umuntu ashobora kugira ibibazo bikakugora ukumva ndetse wanihebye utagishaka no kubaho ariko nyuma abantu bakagufasha bagatuma ushaka gukomeza kubaho noneho ugakomeza ubuzima
kuba ariko baratwumviza reka ducishe ko iyo ndirimbo Ndiho Ntariho iyo muririmbyi Focus Fashaho
Nara kuwiti te, niwa kunjariwa
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro cy'umuziki muri kitondo turi kumwe n'umuririmbyi Focus Focus Fashaho niko kivyagufashe iyo myaka 20 yose udasohoye indizindi ndirimbo
habayemo byinshi ariko kingenzi navuga nuko nahinduye buzima nahinduye igihugu no ntangira ubundi buzima ndubaka ndakora nakaza aho ngaho ku Ijwi rya Amerika urabyibuka imyaka yegera ku 10 no nkabiburira kanya kuko nari mpugiye muri ubwo gushaka kubaho no kugira ngo umuryango wanjye ushobore kubaho ariko ntabwo byambuzaga gutekereza gukomeza kuririmba kugeza ejo bundi uwitwa Daddy Casanova mu mwaka w'2014 asubiyemo imwe mu ndirimbo zange yitwa Ishiraniro n'abantu bakayikunda cyane bamaze kuyikunda ndavuga ariko se ko nari ngifite abantu bankunda wamuga ni kuki ngiye ntasubiramo ngo nongere ndirimbe nuko nongeye gusubira kuririmba
ufatiye ku ndirimbo wari waririmbye kera nizi uri kurategura hari gihe ushane cyangwa wandanije mu nzira imwe mu byo wavuga ko nirihe ukunda kuvuga ko mu ndirimbo zawe
ngiye ubundi ndavanga ariko ndirimba cyane cyane ubuzima nko mu iyo ndirimbo Ishiraniro ndirimbamo ubuzima bwo mu mujyi ukuntu baba bumeze n'ukuntu baba bugoye n'ukuntu ushobora kwibeshya wahura n'abantu bo mu mujyi ukagira ngo bakwitayeho kandi batakwitayeho bibereye mu byabo bakagutega amatwi ariko batakwitayeho ariko n'urukundo ndarurimba kuko narwo nirwo nzi cyane nko mu ndirimbo yitwa Agatako abantu bakunze cyane ndirimbamo urukundo akenshi rero ndirimba ibintu by'urukundo cyangwa hari ibintu by'ubuzima ariko hari ibintu ntajya ngeraho ntabwo njya ndirimba ibintu bya politiki cyangwa ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bishobora gutuma abantu barebana nabi cyangwa basubiranamo cyangwa binabatera isoni
mu ndirimbo zawe hariho abandi baririmbyi nk'abaririmbyi bakomakomeye woba urondera gukura ko uburyo uririmba byo no kwita inspiration cyangwa ufise style yawe wihariye
nge numva mfite style yange nihariye ariko ntabwo nyihariye na kwijana kubera ko nanye mfite ubwoko bw'umuziki nkunda kumva so ngerageza gukora mwene ubwo bwoko ariko ntangira no kuririmba urabona ibintu nabitangiye ndi mukuru ho gatoya ariko icyo gihe icyo numvaga cyane nge nashaka gukora style ya reggae n'ubwo ndagerageza niyo Ishiraniro ni reggae cyangwa se indirimbo izo bita balade nk'iyo ngiyo ndiho ntariho cyangwa izo za gatako n'izindi
mbere yuko tubandanya ikiganiro n'umuririmbyi Focus Fashaho reka tubashirire ko iyindi ndirimbo yiwe nibaza ko yari yaririmbye kera yitwa Ishiraniro Radio ijwi rya Amerika I Washington DC kugura ama radio yanyu iganje cy'umuziki muri kitondo ari kumwe na Jean Denis Ngabo natumiye umuririmbyi Focus Fashaho yasohoye indirimbo yitwa Ndiho Ntariho agiye gusohora izindi ndirimbo na album inyuma y'igihe kirekire yaramaze adasohora indirimbo watanguye umwuga wo kuririmba ufite imyaka iyi
ntangira gukora umuziki nyako ukora nkore indirimbo zishobora kujya kuri radio abantu bakazumva cyangwa bakazicuranga nko mu bitaramo nari mukuru nari ndangije kwiga muri kaminuza nari mfite imyaka muri za 2025 gutyo
icyo cyumviro cyakuje mwo gute inyuma y'icyo gihe cyose
ubundi narabikundaga ariko urumva ko nagombye kubanza kwiga nagombye kubanza kurangiza amashuri nta kanya nabiboneraga ariko narabikundaga kuko n'ikintu cya mbere nakoze ngitangira kubona udufaranga twanjye ku mufuka n'umunyeshuri twa buruse naguzemo gitari na karadiyo bita Walkman narabikundaga ariko nkabibura umwanya kubera amashuri nshoboye kwigobotora rero amashuri arangiye nibwo natangiye gucuranga
umwuga wo kuririmba ku baririmbyi benshi baravuga ko bitoroshe kugira umwuga ushobora kuguha uburyo bwo kwibeshaho wibaza ko urabye nka ngaha muri Amerika ubuzima butoroshe uraza ko mu ndirimbo uri kurategura ko ushobora kuzogerageza kuraba nyine wo biye umwuga canke ibintu zogira ku ruhande rw'ibindi bintu yindi mirimo uri kurakora yo kwibeshaho
nicyo kize ariko nkuko bavugaga biragoye kubera ko biterwa naho uri bikanaterwa n'abantu bagushyigikira uko bangana ariko ubundi nicyo cyizere yuko yazashobora kugira ikintu bimarira bingezaho nanjye bikantunga nk'uko bitunga abandi ariko ntabwo ari cyo nshyize imbere cyane icyo nshyize imbere cyane nuko umuziki wanjye ntazahirima ukindimo abantu batawumvishe ngo bawukunde cyangwa babugaye icyo nshyize imbere cyane ni ugushyira izo ndirimbo hanze abantu bakazuma kuko sinanashoboye kubikora mbere muri 1994 byabaye mu Rwanda urabizi ibyo byatumye ndashobora kubikora kandi nari ndi muri studio ndimo mbitegura rero ndagira ngo nkomereze aho nerengeze aho ngaho n'izo ndirimbo ntarashoboye gusohora dusohore
izo ndirimbo uri kurategura uri kuzitegura na wenyine cyane hari nk'abandi baturanzwe mukuye murafashanya mu ndirimbo zimwe zimwe
ubundi inyinshi ndazikorera naziyandikira nkiyandikira umuziki nkiyandikira n'amagambo noneho nyuma nkaza gushaka abantu bamfasha kuzicuranga muri studio neza uretse rero iriya ndirimbo Ndiho Ntariho niyo umugenzi wanjye witwa Gasaro yanyandikiye amagambo yayo umuziki nari nkufite ariko ama magambo noneho nyashyira ku ndirimbo ariko akenshi ubundi ndiyandikira nkiyandikira umuziki nkiyandikira n'amagambo
bitwara nk'igihe kingana iki kugira ngo ushobore guheza nk'indirimbo yose nzima
biterwa n'indirimbo iyo ari yo ariza yihuta rwose n'amagambo akaza yihuta nta kibazo akaba n'indi utangira wamara gukora agace ukumva ntabwo irimo guhita ukaba utegereje gatoya hari n'izureka rwose kubera ko zanze kukuzamo navugaga ko hari n'izo ugera ukareka kubera yuko nawe igeze aho ukumva itakigushimishije cyane ukayihoreza so hari ishobora kumara n'icyumweru utarayirangiza n'ukwezi n'amezi atandatu hari niyo ushobora gukora mu munsi umwe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mbere ko tubandanye ikiganiro n'umuririmbyi Focus Fashaho, reka dusubire tubumvishe imwe mu ndirimbo ziwe Twagatako.
Shaka ngagusha tira haru hose nakura nashavura nakoro kujoye ungera geze kukwi. Don't be good.
zanye amanywa nijoro
Wadanya gukurikira ni kiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika I Washington DC Twatumiye umuririmbyi w'umunyarwanda Focus Fashaho yasohoye indirimbo ndiho ntariho akabika rategura n'izindi na album inyuma y'ikiringo kirekire yaramaze kirenga imyaka 20 adasohoye album shasha n'indirimbo shasha indirimbo utegura zose ziri mu kinyarwanda cyanke hari zusho bagushira no muzindi ndimi kugira ngo girageze kwagura bakumvira
kugeza ubu ngubu ndirimba cyane cyane mu kinyarwanda kubera ko abantu bankunda bananzi kera nkiririmba naririmbaga mu kinyarwanda cyane cyane ariko nzi no kwandika mu gifaransa no mu cyongereza ariko izi gifaransa n'icyongereza sindateganya kuzikora vuba kubera ko n'ikintu kizaza nyuma bitewe nuko izindi izo mu kinyarwanda zizaba zakiri izo ndimo gutegura ubu ngubu
nihe migambi ufise ku bijanye n'umwuga wa kuririmba yabya hafi cyangwa iyo mu bihe biri imbere
mu migambi mfite harimo kurangiza iyo album navugaga hanyuma nkazanakora amavideo yazimwe muri izo ndirimbo hanyuma byagenda neza wenda nkabona n'undi muntu dufatanya none tugakora undi mushinga w'izindi ndirimbo ndatekereza cyane cyane abantu twakoranaga umuziki kera abantu bo mu kigero cyanjye n'ubungubu bakiriho kandi bagikora umuziki wenda mu Burayi cyangwa se no mu Rwanda urebye niyo migambi yanjye ubungubu
Iyo album uri kurategura hari izina urayiha canke uracyabyumvira.
Ndateganya kuzayita Nicyo mbereyeho. Iyo ni indirimbo y'urukundo nakoze indirimbo isobanura urukundo ruvuga ku rukundo rw'abantu bamaranye igihe bamaze gukura batakiri babana b'imyaka 15 cyangwa 20. Urukundo rw'abantu bakuru nicyo mbereyeho ni ndateganya kuzayita gutyo.
Mu mwuga wa kuririmba aburondera abafana benshi urondera abafana bo mu myaka itandukanye bava mu bihinga itandukanye cyangwa hari abo uri ku urondera kuko urabona nk'ubu urwaruka rushasha babita millennials bafise abo bakurikira cyane n'abaho uri kurarondera
nyine ashaka kugera ku bantu benshi ishobora kugeraho kubera ko abumva ikinyarwanda bose bumva indirimbo zanjye zagombye kubashimisha cyangwa zishobora kubashimisha nasanze n'abana mu bana batoya nk'abana babyirukaga icyo gihe muri za 90 mvugwa cyane mu muziki wo mu Rwanda nasanze bakunda indirimbo zanjye n'ubu rero baracyari bazikunda nkavuga rero nti bon uko ndirimba ibintu abantu bose bashobora gukunda kubera iki nabo ngabo ntabashyiramo ariko abo ntekereza cyane urumva ni abantu bakuru kuko nibo bashobora kumva ibyo mvuga nibo bashobora kumva mvuze nti nicyo mbereyeho urukundo rw'abantu bakuru nibo bashobora kubwumva babana ntabwo babyumva ariko abo numva nagera ku bantu bose nshoboye kugeraho
igihe waririmba mu nyuma ukavuga ibyashyitse ugahagarika muri icyo kiringo abafana bawe hari abagerageje kugushikira bakubaza igituma udasohora indirimbo
bakomezaga babimbaza nyiri naho ngaho ku Ijwi rya Amerika ariko nkabasobanurira ko nshobora kuzongera nkagaruka twari akanya nabuze kandi koko nibyo ni akanya nari narabuze kuko ubungubu ubwo nakabonye nicyo gituma nongeye gutangira
hari ibiteramo uzogerageza kugira mu minsi iri imbere
ndabiteganya nabyo ariko biterwa n'uko abantu bazakira ibindi ndimo gukora ubungubu nibabikunda buriya nzagerageza
uteganya kubigira ngaha muri Amerika cyangwa no hanze
muri Amerika ariko no mu Rwanda mbonye umuntu untumirayo mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa n'ahandi muri Afurika nawo nagenda
kenshi umuntu arabye abantu bagira umwuga wo kuririmba babigize umwuga cyane cyane muri Afurika reka nibaza n'abanyafurika bari ngaha hanze ngo ni igikorwa kitoroshe kugira umuntu akishobore kukironka mu buryo bwo kwibeshaho na cyane cyane ko usanga indirimbo nk'ubu ugombye kuzigurisha abantu bashobora kuzishyikira bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi ugasanga baraziganye mu bituma abaririmbyi badashobora kuronka ubwo buryo niki ubona abaririmbyi bo muri bibihe bashobora kugira kubwira bashobora kugwanya abantu bashobora gufata indirimbo zabo mu buryo butaciye mu mategeko
ubundi ikintu umuntu aba agomba gukora na mbere yo kuzisohora uretse ko nange ntari mbizi mbimenye vuba ikintu ugomba kubanza gukora ni ukubanza kuzikorera icyo bita copyright nukuvuga indirimbo kuzigiriza we ijana ku ijana ugomba kuyisubiramo akajya gusaba uburenganzira ukabumuha uburenganzira bwanditse ibyo iyo bitabaye yutabanje y'umuntu asubiyemo indirimbo yawe cyangwa ayigurishije ukundi kuntu atabanje gusaba uburenganzira ishobora kuvamo ibibazo bikomeye ishobora kuvamo ibibazo bikomeye kuko hari n'ababireganira kubera ibintu by'amafaranga burya ntabwo biba byoroshye ari ubufaranga bw'ubusa wenda nk'ubudorari bubiri cyangwa butatu bishobora kutaba ikibazo ariko hari amadorari nk'ibihumbi mirongo itatu cyangwa mirongo ine yakuye muri iyo ndirimbo yawe ubundi yagombye kugira ikintu akumenyera nawe ukabaho bikagutunga icya mbere buri mucuranzi cyangwa buri murimbyi yagombye gukora ni ukubanza gukora izo ndirimbo kuzigirira ntuza icyo bita copyright kuzigira izawe kuzigira uburenganzira bwawe ijana ku ijana uyikeneye wese ushatse kugira icyo ayikoresha kimuha amafaranga nawe akagusaba uburenganzira ubwo ni ukuvuga abayicuranga abazicuranga mu bitaramo abashaka kuzigurisha mu maduka yabo cyangwa se n'ushaka kuyisubiramo kugira ngo ayihindure ukundi kuntu ariko iyo ntambwe iyo twaraye tugeze ahantu heza abadukunda bagombye kudukundira kubera ko tugeze ku buhanga nk'ubw'abandi abandi bageze ubu natwe turahageze
mu kiganiro cy'umuziki cyo muri iki gitondo ku ndirimbo nshasha yasohoye ndiho ntariho hamwe n'izindi ndirimbo ariko irategura na album nshasha turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze
murakoze namwe twari kumwe